back on, I feel so happy, happy. Do you know that you're my favorite human being? Una cuando so lovely, lovely. Jamani mwizi, moyo kanibia, na isiki hizi, kanichimbia, mana uchizi si uchizi. Nachanganyikiwa, mapenzi kiko wazi, kwake nimepaliwa. Haki ya mama, chochote nitafanya,
nitafanya.
And I swear to God, mama, chochote nitafanya,
nitafanya.
I swear to God, kwako honi nyanya nyanya. Oh, tazama ndege angani, wanaimba na kucheza. Chochote nitafanya,
nitafanya.
Inga sweru